kulankan waxa ay kulan ku hadlay xaalado abaaro ee ku jira gobolka Bakool iyo sidii walan ku qoobadan lahay iyo waliba gudoomiyaha gobolka Bakool iyo ku xigeenada islagaadena madaxda hay'ado goolgalow gobolka Bakool waliba nanta dareere u sahay gobol badan lan ku aran waana isla meel dhigay waliyaabo markaasay tiliska afkoraday oo haayeen samatabiyo ka dadka danyarte wayba madaxda hay'ado kulanka ku qayb galeen sheegana iyo diyaarayeen in si degdeg ah ku jawaabaan baahiyo degdeg ah oo yagaan dadka abaaro saameeyeen iyo orna ballan qaadeen in ay kordhin doonaan dadaalada la ka caawiyo dadka tabaaleysan ee ka sugan gobolka Bakool. Markii kulanka hadhamaaday iyo waliba gudoomiye ku xigeenka arimo bulshada gobolka Bakool isku hadlay ujeedka la kulahay kulanka waliba uu ka baaqay in dhammaan hay'ado samafalka goolgalow gobolka iyo si degdeg ah fuliyaan gurmad bileeran oo markaas ka caawiyaan dadka abaaro saameen isla markaasna la soo bi dadaalada la ka yaraayo waliyeelada ku dhalada korta abaaro
meel kulanay hay'ado ku hawlgalayaan gobolka Bakool taasoo diirada lag saaray kulankan anii diiraduna saarna waxyaabaha bulshada hortabinta leh ee kumadaa maxalado gobolku isku sugan yihiin markii la ku qaado biyo oo kale salaamada xaalado abaaro oo kale oo ku jiraan ama deegaanada fuud saarayaan ama qoobsa qabantay dhiyan bahataba hayta anib hay'ado asayo la shaqeeyaan gobolka iyo degmada iyo la shaqeeyaan waxyaabaha diiraduna iska saarnay meel kumadaa anii gaababka iyo hawlgalayaan ama meelo lagu hawlgalayo deegaanada hortabinta bulshada iyo ku jirta markaas intii ay ku la taladan iyo oo lan maraw hanaan oo isla wadoogi iyo la shaqeeyo bulshada iyo qaybo kala duwan ee maamulka ka horay gudoomiye gobolka iyo ku xigeenadii iyo gudoomiyaha degmada taasna ma ka dhamaatay oo is fahan guud intii lagu deeri arimoogasay uno fiiriyana danta guud lagu wada hadalo hay'ado inta badan ay furiyahayaan iyo xaaladaha kala duwan laga jira intii oo deegaanada ku qayb galaan ama waxyaabo adeegyo badan hortabin leh bulshada iyo ku qayb galayaan iyo fuliyahayaan
kulanku iyo weyba nagada doona kowal badan ku bedela doona sidii lan caawiye lahayd dadka abaaro saameeyeen ee ka sugan gobolka Bakool